Colombia connect.
OG Swag Music the podcast.
Piaraque, enchufe music. Colombia connect.
Baby, if una ni kuone Joanna, sitangali ni kana pwelela, mungala ni kana kangiwa, wana kumaya timu Capital City. If una ni kuone Joanna, nacho na Joanna ni zapita pali ponze. If una ni kuone Joanna. I'm on my knees asking forgiveness. Nivela nanzoni Joanna. Nina luvyanya, but I'm sorry. Iwe Joanna wanga, I am sorry.
Nina love ye, yani pomela konebo. Nima kuyewa baby, nache kondicha kowewo.
Zini ziwa, yojina nitumbia zini ziwa. Ni mango gani zira, waizi dipenda wizi maturikira. Baby, ifuna ni kuone Joanna. Sita nkale nekana pwelela, mungala nekana kangiwa. Joanna kumayati mukapyo city. Ifuna ni kuone Joanna. Nanacho na Joanna ni zapita paliponze. Ifuna ni kuone Joanna.
Nilala kwa my dear kutukwana. Plus futi nofaka po iwe kuponona. Na lapila shiza kwezapo. Mutendele unasila po na chokapo. Nikangi wanosipikira kasima. Pone mubili wako apa kwa sila. Joanna, Joanna, Joanna. Nakuyewa my sweetie banana. Wela tuwana toko tungodilapo. Nganipa nyumba nikangi wana kutokapo. Gadini nzima tukodhiri achape mchopo. Yose nikachasu, yose ine mafopo. Welele Joanna.
Ifuna ni kuone Joanna. Sika kale nekana pwelela, mungala nekana kangiwa. Joanna kumayati mukapyo city. Ifuna ni kuone Joanna. Nanacho na Joanna ni zapita paliponze. Ifuna ni kuone Joanna.
OG Swag Music.com.